sonke sayithwala imithwalo empilweni zethu. Eminye yasinda kakhulu kwabanye, eminye ayisindi kakhulu. Kodwa nayo leyo isuke isho ukumtengisa uthi vu phansi ikwenze uhambe ucothoze. Angibingelele ukwamukele futhi engosini Fresh, ngingusibolo BT Ngema, ungumlomo kaBene Diamond weChristianity Works. Futhi okuthi ekuqhubekeni sibe sithi isikhathi sitholele imithwalo yethu kusikhathi sinye iya ngokusinda kakhulu. Kunehubo lesiNgisi elidala eliqala ngenhlamvu ezithi, "Would you be free from your burden of sin?" Ungakhululwa yini emthonweni wezono zakho na? Mhlawumbe awukwazi ukuthi mawuthatha uhlu lokwehluleka kwakho, lokuqhuzuka kwakho lwezono zakho, qede ukubeka eqoqweni elibizwa ngokuthi imithwalo. Kodwa lokho kanye okuyikho kuthi akufani nokuphatha ubhakha ngemumva isikhwama. Okokuqala kusengathi awusindi mawusuke usaqala uhambo lwakho ngesikhathi uthole emahlombe. Ngesikhathi uqhubeka uhamba nohambo luba lude, ugcina usuzwa ukuthi hayi ngeke, uyasinda lo bhakha. Ngakho ithini impendulo? Into yokuqala ekufikelayo masusinda lo bhakha usuke utshethe uthi konje ngingawethula kanjani? Ngivese ngithi qinsi phansi. Okomuntu kade sindwa zinkuni esebekezele. Ungawenza kanjani ubelula umthwalo wakho? Nansi indlela ongenza ngayo. Izenzo 3 verse 19. Ngalokhu phendukani, niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu ukuze kufike ikhathi zokuhlunyelelwa eyivela ebusweni benkosi. Ukuphenduka kuzwakala kuyigama lezenkolo eselidala elingasenayo indawo kwisikhathi samanje. Kodwa eliqondile ngqo uguqula ingqondo yakho ngokujulile, ngokusile, ujike ubuyele enkulunkulu, unqoma ukuthi cha, le mpilo yezono ayingisizi ngalutho. Futhi okuthi uma ukwenza lokho, uma uphendukela ebukhoneni bukankulunkulu, lobo bukhona kanye, yebo, ubukhona bukankulunkulu uqobo kuyokwenza uzizwe ufresh isibili. Akhona ukuthi sikudinga ngeqiniso na? Ngalokho phendukani, niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu ukuze kufike ikhathi zokuhlunyelelwa eyivela ebusweni benkosi. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ukuthola devotion efresh insuku zonke, sithumele WhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Kanti ungaphinde futhi ke usibambe ngendlela ongasibamba ngayo kwezokuxhumana, Spotify, Facebook nakwezinye ingxenye. Kungenjalo ungakwazi futhi ukudownload i-app yethu kuzonke lezi nkundla igama olicofayo lithi nje izwi elifresh.